Yeah. You do what you gotta do, you know, in life. Sometimes you gotta switch, you know. Switch off.
Yeah. Maisha navo badilika, sinabudi ya kuswitch. Cut up some ninjas, big time, Mitch. Time ya change, time ya kuget rich. Na wala husu ule wakati, wa monkey bees. Switch. Muda wa kuswitch. On my swag, on creativity, on kila kitu. On musically kwenye level, I'm feeling alone. Oh, Almighty, our Father up in heaven, hallowed be thy name, kingdom come. Nimeamua kuswitch, your prodigal son. Switch, your prodigal son. Kwenye fashion na wakil, fashion killer, that's my name. Na tukiongelea terrorism, that's a part of the game. Na hundo ule wakati, wakiurudisha rusha wave again. Tumuachia na mumeshindwa sustain.
Kutaleza soko nguka tuka switch. Waisha tokea ukuta tuka bridge. Kutaleza soko nguka tuka switch. Sika magi nyonga tuna switch. Jani click Wubu anai jani switch. Kivyo vyote parangana kwa rich. Uui I try or get rich. Toka street.
Okay, set up Punchline Elevate, dedicate, dominate, delicate, switch, punchline, off, punchline, on, punchline, in, punchline. Hai tabiriki, so hali ya hewa, hai badiliki, vipaji tumepewa, kama kuzima na kuwasha, hatu gawi mahewa, hatu kumatiki, singa ikewa, albadili hewa, hatu ya iba, si tumepewa, elewa. Zile umbo zinazupita kile kita, zinazijua shida, rana nja, that I was piti hapa, tumekata, ow. Change your bad cycle, get a good cycle. The small cycle, the best cycle. Be valuable, don't be available. Bitch wanna go, need some time, bro. Bitch, end to end, top notch. Hospitality end to end, top notch. Deliverance TZ, nothing rocks. Clearance CV, A1, top.
Kutaleza soko nguka tuka switch. Waisha tokea ukuta tuka bridge. Kutaleza soko nguka tuka switch. Shika magi nyonga tuna switch. Jani click Wubu anai jani switch. Kivyo vyote parangana kwa rich. Uui I try or get rich. Toka street.
Vertus, heaven, oh hell. Right, left, wing fell. Kikao cha kikartel. Nyagi sio Mattel. Design ni ya Pep Cartel. Switches bar like Schofield. Kill you, come up when you hit field. The struggle's real.
Paji ni Mungu, punguzeni majungu. Dunia ya Mungu, hajapewa mzungu.
Fit njia kali, wapi njia maziwa na sali. Hakina mani, msiki ni kanisani. Alietuloga nani, sisi tumlani shetani. Hii ndo ilani ilioko urayani.
Kutaleza soko nguka tuka switch. Waisha tokea ukuta tuka bridge. Kutaleza soko nguka tuka switch. Shika magi nyonga tuna switch. Jani click Wubu anai jani switch. Kivyo vyote parangana kwa rich. Ooh, I try or get rich. Talk as rich.